Toka mwanzo na haso, mimi nawe, nikapata michosho, mimi nawe, nitakula kwa jasho, mimi nawe, Mola ndo mfuta jasho, yangu nawe, I know what you need it, baby, na dreamu ikam tu.
Pigo mawe moyoni,
mimi na wewe,
na upofu wa mapenzi miwa.